Nabagere Kasilivya Najinda agamye nti waliwo obwetaavu abaana ku kabi akali mu kukozesa ebiragalalagala n'obulabe bwe bayinza okubifunamu. Nabagereka bino abyogeredde ku ssomero lya Homes Darling Primary School e Gayaza, abadde alambula ebintu ebikoleddwa abaana abali mu kisaakaate eky'omulundi guno.
Ate era nga bwe mulabye mu by'okuyiga, waliwo n'abayinza okukola sandals, okukola obusapatu, okukola engatto, okukola arts ne crafts, ebintu bingi nnyo. Kugamba abaana bye bayize era bye bagamba nti atwagala twandyagadde tudde osobole okukola ebintu bino. Abaana basobola okuba nga bakozesa obwongo bwabwe ng'era bakozesa n'emikono gyabwe. Nolwekyo kisaakaate kino tubaza Katonda nti tuwadde okubeera nakyo, weewaawo kimpiko okusinziira ku bisaakaate ebirala kigenda kugwa Saturday nejja, naye nga tusuubira nti emyaka egijjako era tujja kweyongera okuba nga ebisaakaate tubeera nabyo mu period gye twagala okubeera nabyo, abaana basobole okusigalawo bayige.
Nabagereka batagambeje kisaakaate kikoze kinene nnyo okuyigiriza abaana ebintu bye basobola okwesigamako mu kutambuza obulamu.
Wali abaana bangi nnyo ku mulembe guno aboonoonese mu ngeri eyo, naye ate nga kitandika ng'ekyokusaaga batandikira mu masomero bagenda okulaba ng'omuze gubakwasa nga gubakulirako, olwo nga gubalesa okuyiga, nga gubalesa n'okukola, olwo ng'obulamu bwabwe bwonoonese. Nolwekyo ekyo tetukitwala nga kikulu nnyo okulaba nti abaana bano tubabuulira engeri ki gye bayinza okwewalamu emize egyo egy'okunywa ebiragalalagala, okukozesa obubi n'eddagala lyennyini eribanga eddungi eriri prescribed, naye ng'ate nayo liyinza okuleeta entawa.
Nabagereka awerekeddwako minisita wa Kabaka atwala ebyenkulaakulana, avunaanyizibwa ku byobulamu, ebyenjigiriza n'ensonga za ofiisi ya Nabagereka, Oweekitiibwa Kotulida Nakate Kikomeko, era ng'onasabye abasaakaate okukuuma empisa. Fred Kalungi Kabuye okuva mu kitongole kya National Drug Authority yagambye nti bakizudde ng'abazadde tebakyawa baana baabwe budde ekibaviirako okutandika ebiragalalagala. Songa Irene Nakasita okuva mu Uganda Red Cross Society asomesezza abasaakaate ebikwata ku kugaba obuyambi obusokerwako ng'omuntu afunye obuzibu.
Abaana bano banyiddwa entalo eziri mu maka ge babeeramu. Abaana bakugamba tata ne maama buli lwe basinkana babeera bayomba buyombi, babeera balwana. Kati eri ebikolwa abazadde bikosa abaana bano ne bafuna embeera y'okwennyamira. Obennyamira banoonya kuyambibwa mu bannaabwe, ate ebyembi bano abasinga baba amagezi gakutandika kukozesa nga mpeke.
Senga Red Cross ebintu bingi ebikuba bitalaza abaana bye bayitamu, naye nga tusazeewo okubayigiriza first aid basobole okulaba nga basobole okweyambagana singa baba bafunye obuzibu n'okusevinga obulamu bwa bannaabwe.